Yo, 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 what's popping, fam? You're on the dial with the freshest voices, vibes on vibes.
Yo,
the squad's here, and it's time to turn up the volume on life's realest moments. So, with me, Nikola Jama Wetu,
yo,
Patu.
Yo, 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 mnasema aje.
On the world,
Ice.
Apo sawa.
The one and only. Mkuu.
Eh, no, that's mad sana, banga.
How about we catch up, guys? How has your weekend been? Yambi mekua smooth. Yambi mekua too smooth.
Yo, so, pia mi manza weekend yambi mekua smooth. Nimekuwa ni kulala tu wewe unajua saa hii ufai iko na mambo mengi tuko September ya mama tuko August
tuko August tuko September
so mimi kiangu nimekuwa fitting nimekuwa ni kidoze so jana unajua sherehe lazima mazee jana ilikuwa Friday so jana tumekuwa sexadiani huko tuko na bash hapo tumepiga sherehe hadi asubuhi. Najua mwanaume pia sherehe ni lazima tugongiane. Na si mlango.
Lazima yai.
Inafaa kugongiana lazima. Kwanza nasikia sikizi kuna mafresha on the other side.
The road.
Acha unajua saa tukiingia ground, lakini tukiingia ground tutapea story itakuwaje. So wiki yangu imekuwa fiti. Maybe majama weekend imekuwaje.
Ah, wiki yangu imekuwa fiti. Imekuwa wiki tu ya kukulana, kulala. That feeling
man. Gangiana ni constant.
Imagine Netflix, chill.
Kuna mtu anagongea.
Na kugongeana.
Atumalizi hata movie. Ni kugongeana. Na sima yai.
Tukianza.
Mazee.
Abi, wiki yangu imekuwa fiti mazee. Imekuwa tu bie.
Yeah man.
Yeah. Ayo. Mkuu anaitwa
mwenyewe.
Anaitwa mkuu.
Bazoo
mazee.
Nasema aje.
Fiti mazee. Wiki imekuwa fine tu, biashara imekuwa fine. Yaani kila kitu imekuwa tu fine bro. Challenge kama kawaida lakini tunachukua bro kila kitu inakuwa fine. Mama ni aje wani.
Kabisa kabisa.
Ama jamaa biashara mazee. Miambi zijangalea biashara, nikuwa kiana ye kansa.
Awa ndo natupatia pressure kwa maisha bana.
Ando wa babas.
Yani wanafanya ni kama atufanya
kitu. Nita mtadoa alafu na gongea.
Bana.
Imagine unataseka alafu na gongea.
Kugongea ni
kugongea ni constant by the
way. Eh, lakini
constant.
Lakini mazee, unajua story ya kugongea na imaza juzi
mazee. Kwa kibaya juu.
Sifi, tinei kuangelelea sana ni mefanya hatu ingi anza kukongea. Nojua before, msange kukongea na sikuambie.
Lakini shkwizi.
Msange
kukongea
na kupigia hiyo story.
Anambia bestie yako.
Sikizi msana kukongea, alafa na kupe hiyo story. Kame change na ya sosa de, iko nita persona ama
the subject,
sasa msame gongea. Jamaa anaweza kugongea na kuambia mkuu, unagongea unakuja unapewa story yako.
Maze.
Na jina yake imechanjia. Unacheka.
Squeezy, watu wamekuwa wajanja. Si lazima kuambia directly. Anakuja tu anakuambia, hey, check hii manzi yako, manzi misioni.
Yeah.
Umanzi yako zi. Squeezy
ama kutoka kitambo.
Tafuta manzi mwingine. Zi kitambo alikuwa na feature. Lakini squeezy.
Yeah.
Ami kama boys wangu hapa mipato. Mi kani nimegongea manzi yake. Nakuja tuna
mwingine. Unaweza nigongea.
Unaweza kugongea.
Unaweza.
Ya. Kama manzi yako hako on. Minapita na ayo. Sasa unaona. Mina mtest. Because sasa mimi sioni haja boys wangu.
Atuna mtest.
Sioni haja boy wangu akujaumie baadaye because akikataa nitajua manzi yake yako on.
Mbona uende kumtest? Don't you have tape for
something?
Unaenda biashara achana na madema wenyewe.
Unani test ama una test dem wangu? Mbona zikuelewa?
Nasema check dem yako kama yako on.
On what? On
either. Kama ako on ako either. Mimi napita nayo.
Unagonga.
Mimi
sasa.
Hiyo ni kama test.
Wewe sema hadi.
Kwani wewe ni examiner?
Patu. Aya cheki patu. Uko radhi mimi nikugongee ama ugongee uko nje na ujui.
Wewe sema aje.
Because
unapanga umemezea demu wangu.
Zii.
Iishe hivyo. Like
but bana eh. Mimi nasema nikikugongea nitakuja kukuambia check demu yako. Manze wewe tafuta demu mwingine. Lakini mwingine mwenye atagongea huko nje, wewe ujui.
Sasa sasa unanigongea juu na nijua ama juu demu wangu ni mrembo.
Okay, demu yako ako bie, si ndio? Lakini nimemgonga tu as a test. Nakupenda. Mbona ananipea?
Sasa si okay. So na jama demu pia ni rahisi kuwa confuse. Si ndio? Like mimi nuna demu wangu akigongo. Na mazoe yote tunaachana
njoo. Fault ni yako. Najua ni chip. Fault ni yako ama ni yako?
Sasa fault yangu ni gani hapo?
Umealau demu yako amegongo.
Sasa mimi nimealau na sijui. Sasa mimi naalau aje na sijui kama amegongwa. Haya acha ni hizo.
Like mimi naona take it in a positive way.
Take it.
Wewe kaa boys wangu nimekugongea demu. Lakini sasa unajua kuna e factor ya your chick amealau ni kugonge na yeye anajua si ni mabeste. Kama sisi anajua si ni mabeste, what if uko nje? That means that maybe anagongwa daily na wewe ujui. Afadhali mimi wenda gongeni kukunye kwambie check him say.
Sema unataka manzi yako. Sema unataka manzi yako.
Sema. Sema cheki I said sema aje umemezea demu wangu bali kwanza kushinda ukieti demu wako unajua jamaa anaanza ku explain vitu mingi bali nasema aje cheki yo nimemezeanga demu wako nipata chance nitagonga hiyo bali.
Okay, sasa nikuulize kama demu yako ananipea na mimi sisi ni friends wote huko nje.
Sianja kupea.
Zii, nasema what of au mabwe wengine huko nje. See, ina mean that unagongewa kwa ujui.
Ndiyo maana kukambia aje. Demu wangu ni kijome ni gongea. Na kuachia.
Hata kuna fakua na bro code na sister code. For sure.
Sasa, hii ni bro code.
Mbona ugonge demu ya mwenzako? Hata ufai kuwa unafakua. See, una,
test.
Ukiwana unapita side ingine.
Ni test.
Hizo test. Zeni pele.
Check. Demu yake amejileta.
Right, checky.
Maybe ajilete, maybe ajilete.
Ndio hiyo sasa point yangu. Amejileta na mimi nataka
kupoint ajilete.
Huu demo wake.
Lakini sio ajumwende.
Huu demo wake ni gonga bole.
So, Bira boss.
So kae ni gonga bole. Bado mimi nitakuja kwambia checky, wewe kama ndio wangu, eh huu demo wako manze.
Manze. So unaniambia before ni gonge?
Si, after nisha kugongea sasa, si nisha prove.
Nisha prove.
Nisha prove it's possible, eh? This mali is being, it's gongable. So, imekuwe ikigongwa gongo huko mbele. Huko inje.
Other places.
Sasa kama mina gonga, voti watu wenye wawajui pale.
Sasa unanisaidia bae kuni gongea?
Ni kuchanua. Tafuta manzi mwingine ama aje?
Ndio hiyo bana.
Sema kitu bana.
Cheki Brian unasema aje ushaigongea?
Ah, si.
Kwa sure.
Sina evidence. Sina evidence. Sina receipt.
Kwanza unaona majamaa wa jika washaigongea.
Watagongea.
Hapa anza hati siku gongea, ni kuchimbiwa.
Hai, lakini kusema tu kweli nini mafodhia. Nini mko uchi ya? Fodhia, sindo?
Uchi ya.
Usha maliza. Guys, acha nina mafresha. Jana niyo na mafresha, wengi ya mezima mio. Sikuwa ni rada. What? Hey.
Wewe panza ujasikia, I said ya usema kwenye alikuwa jana. Na umesema fresh ya.
I said mafresha jana pali nilikuwa. Ulikuwa mezima kuzima.
Wewe jana ulikuwa.
Mio. Pia ulikuwa mio.
Hata mimi nilikuwa mio.
Niligomba mafresha sana.
Nilikuwa kona fulani. Wewe ulikuwa wapi?
Mimi nilikuwa pale hivyo nyuma.
Oh, basi uko experience. Ah, mio sana. Mafresha unaona mafresha lazima tu wa welcome
kidogo
in this world eh. Tumewatoa from the parenthood sahi wako na ka freedom flani sahi so anasikia ni kama
exposure
kani yako na ka exposure flani anaona kumbe neza kuwa na chali kumbe neza enda sherehe so asingoje hadi arudi home tumpatie experience kwa shule akifika kule pia ataambia wenzake atasema hey, by the campus ni kunoma campus ni kutamu unaona sasa very exposure bana.
No, wacha pato. Mtu tangu aende campus.
Yeah, pato ati pato anaogopa na size open anashina akituambia kwa group atakuze fresha wangu.
Ai.
Sasa ni kwa kienyeji.
Okay, sema fresha yake.
Ataki karibu.
Shida ni vile hadi mnanigambia kienyo mwana. Amna huruma. Cheki, kuna demu ya kugongwa na kuna wakuachwa, sindio? Kuna yu mwenye unaweza ona kai yu na hini kigonga itamaliza. Cheki.
Achia
mwenye atu.
Awa mwenye ujiaminia ukunje, wanakuwa nonsense.
Yo kitu waishi.
Awa jana wanajiamini anga, mi wanawashangaa wanae.
Ati ya kigonga, ni ikienyeji, ni watao,
ni wapi, ya gonga tu. Nyi mna prefer drisam ya mabui wa wini ya mama demu wa wini, tusho.
Sasa, acha nikuleze Fei. Fei, wewe, sikia mini mwanaume. Wewe ndio unaweza kubali kimembao majama wa wili hapo. Tumesimamisha, tunakuangalia sasa. Wendio, si sasa wendio demu kuseme kuye Trisa, msindio. Sasa kumimbao majama wawini, na kina kuangalia wewe. Uneza kubali wa story.
Lakini, skia. Lakini, unaona hapo sani, umeze uleta perspective ya boys wawini, msindio. Na sasa mademu wawini, usahau mmoja. Like, do you have the energy? Mkuu, do you have the energy? Can you handle two? Hata kuongea mpua waki
kukata. It's kind.
Kama na tutelea hii podcast.
Mambo ni live, lakini na kusama tu kwa hili. Podcast, iti
podcast.
Ilangu kwa hati. Sia. Trisam na podcast ni wapi na lakini
ebe Trisam ni poda.
Acha hizo. Sikia. Na Trisam ya vijana wawili I met juu. Ebe sasa hebu niambie mimi mbao naangalia hivi kando naangalia.
Unaona baraka
kidogo mbao hapa ameniangalia. Na majuele zimejaa hapo
zimejaa kwa kifua.
Wanaume hawapendi kusupportiana matatu.
Hey, that's the worst experience ever. Haga boy.
Kwani ushawahi?
Eh siku.
Mimi naona haga boy kwa soft.
Check.
Ziko spankable.
Wacha ki high school. High school sometimes watu walikuwa wakiwa ina hari wanaweza oga wawili wawili sio nini juu maybe bafu si mingi sana na mnafaa kuenda breakfast Monday prep so hapo hivyo eh unashangaa rada ni gani hapo
wanaongea kwa pori drama mlikuwa mnaoga pamoja kwa bafu
kuna sometimes hata walikuwa mnaweza oga kama inaitwaje ni corridor.
Kwani huu jamaa yuko na some
one thing that was traumatizing me as a student in high school ni bafu kukosa milango. Walau.
Kwani, niyo wawili mlikuwa shule ya moja.
Shule za Kiambu.
Shule za Kiambu, mase.
Shule za Kiambu wapendi milango kwa bafu sijibona.
Mkuna yuka towel, unafunga hapo.
Towel.
Yes, unafunga hapo towel, ndo usione uko ndani.
So, towel la buwe, mase.
So, hapa mnaogo pa mwanaume like, kusipotia na matako ama kusipotia na hapi.
Kama we ni mjanja, unikuwa unaoga after prep, after tume...
Unikuwa mnaoga kweli.
Hey, inabidi.
Wanaume, unikuwa mnaoga.
After school imeisha, tume kama games time. After games time, sasa.
Yes.
Five. Do nakuja unapiga shower. Hadi next day. Ama, if you're lucky enough, unaoga hiyo prep after games after prep unakuja una shower una doze asubuhi unaanza tu class hiyo hiyo si lazima
mbona msiongea asubuhi boy chali
baridi.
Boy chali
baridi
eri nyingu kama naoga
na baridi unaoga boys na
shireti boys hapo anaoga watu huko naoga
sikia ni wapi
na meru
sikia ni wapi
bali kuna baridi mbaya kuoga bana na siku tatu
Unaoga aje wewe unahurumia tu balls zako zimeshrink hivi hadi unataka
nani
muulize
kuna deni
Boya mero kimpigia story ya kuwa kila siku boss
Lakini mbona uoge kila siku unatoka mchafu?
Unajua ngozi bana inaisha haraka.
Na ngozi yenyewe inaisha.
Alafu nikuulize
hizo stories za wazungu.
Sasa niulize aje. Okay, after umeshaoga alafu umejipanga na towel. Mbona towel inakuwa ngachafu na wewe ni msafi?
Ah, hizo ni jazi za kitambo. Jamaa. Cheka kitambo.
Sisi ndio gadu
swali.
Hadi atacheka.
Hebu hebu sema
vizuri kucheka. Hadi
nitasema ijike kwa mwaka gani?
Ethiopia za 2017 bara. Mimi okay.
So najua sikia niwaambie sasa. Ni kwani nimechekio post. And you said Ethiopia ndio anaasha ni 2017.
Ndio hiyo.
Sahi.
Najua. So mele ya hapa ni that means uko last week ilikuwa ni Christmas.
Wow.
Unajua stories za Christmas so sahi.
Yaani Yesu ndio amezaliwa.
Ni New Year. So ama jamaa ji stories za COVID. Ajistori za nini tuseme. Like tumechange wiki mingi, kulikuwa na Olympics, kulikuwa na Euros. Ama jamadi wajacheza World Cup.
Hadi Kipchoge
alishinda. Wanakuja, guys. Mungu, si watu wa Ethiopia walikuwa mekuja kuhu, walikuwa meenda Olympics. So walikuwa meenda in the future, ama.
Lakini msingile Ethiopia wazi, eh?
Ama jamadi wa numa.
Miadi na mshaka.
Msingile Ethiopia wazi, mademo wa meiva.
Wameiva for sure.
Wako nyuma lakini mademo wako bie.
Wameiva.
Lakini. Kuiva unajua kuiva.
Ama ni vile wako nyuma.
Mi siwezi kubali demo ameiva na ako nyuma wazo. Kuiva pia yende.
Kasi ameiva nyuma.
Yende na.
Ameiva nyuma tena.
Kuiva pia yende na akili. Ni kama oni. Walai Kenya tunakwanga tumezunguka na vienyo. Okay. Angalia Uganda. Uganda unajua na sound kama sawa hapo 2015.
Wako
tu na huko nyuma tu.
Uganda.
Uganda.
Uganda
ni oja.
Uganda kwa nyuma huko ni oja man.
Yo Kampala atazina kaje.
Hadi sidai kufika huko.
Kampala tu inakaa. Inakaa tu Mombasa ingine ya 1960.
Wow. Wanaisha Mombasa na Uganda. Najua uko saa ndio majua ya Uganda. Ukisikianga stories za Uganda wanaenda majua. Nikiwa nakuja huku.
Huku Kenya. Tunasema kwa Kenya the capital city of Africa.
Kuna story fulani hapa. Kuna huyu dem tunafanya na yeye job. Na alikuwa ana DJ fulani popular sana. But sadly the DJ ni positive.
Wa COVID
ni positive as in HIV
in terms of
HIV DJ ni boy
mwanamke bana
DJ ni boy DJ ni boy so kama ni positive ina mean kwa na virus
virus gani
so nilijua
kuna virus mbili COVID
hii yake ni kama ni ile ya HIV ni kama ni ile ya HIV so nilijua through a close source to the DJ. The lady hajui lakini mimi najua. But kuna vile job anajipeana sana na wase hawajui.
Na ni DJ mama.
Sasa huyo mwenye ako positive. So alikuwa anauliza anafaa kuambia the friend about the situation ama.
Mimi story yako siende.
Sasa
hiyo story yako bwana.
Okay. Sasa kuna deme.
Hapo Ethiopia brand.
Kuna dem tunafanya na job. Ana date DJ na DJ ako positive. Alafu DJ anajipeana sana. Like sasa sijui kama anasambaza. Sasa mimi as a friend nafaa kuambia best yangu sana.
Anagoma.
As a friend najua boy wake ako na hiyo virus. Should I tell my friend about it?
Your friend ni huyo dem ama ni huyo
boy? Dem sasa mimi dem ndo best yangu.
Ai, una check. Naona dem. Dem yambia aje wewe ni arifu yake. Kani wa kugongwa, atagongo. Utaisha umwambie yo cheki. Huyu jamaa jini nini? Eh. Njoo kisha, jamaa kisha mbao dem ashika skills zito. Ni hivyo. Hapo hawezi sema tiezi gongo itinisikize baraka, nisikize hizo. Ni kisi kisimama ni hivyo, kuzimwa ni. Tutajama mazaba shughuli. So, hapa hadi ukimwambia shek, ndio mwenye aweze kusikiza. Leo acha jamaa gonge asikie vizuri. Ukedi ni mambo ya dunia.
In as much as you want to go for pregnancy.
Ati ukedi ni mambo ya dunia.
In as much as tunaogopa pregnancy sisi kama madini, tunaogopa pia HIV manze.
Hey, manze kumeza dawa
dini. So, kiniambia, mi personally kinishow, naenda, najitua very fast. Najitua very fast. Juu. Mbona urisk maisha yako?
So, utaprove hapa utajitua.
Wacha nijitue.
So, uamini mistako wakikwambia msikulani ako positive.
Sintakuamini.
Wewe unajua mtu wako.
Like, sasa wewe trust mtu wako. Sasa
that means ujui mtu wako kumtrust.
Si ni wewe ndio umekuja na hiyo habari.
Okay, mimi najua, but mimi naweza kuwa maybe nataka tu muachane.
Ndio unichukue.
Najua chali yako akoita hivi. Na ana sambaza.
Wewe jamaa alijua aje kwanza.
Unijua aje?
Mimi naweza kuliambiwa.
Kange na mstock.
Ama maybe maybe si ni close friends eh. Maybe nilikuwa kwake nikapata yeye na kula zile meze.
But it's good. Unajua sisi kama Gen Z. Ninaona tunaongea tuna open up as if tunaongea kile tunafeel. So ni fit tu ambie mse ni prevention is better than cure. So one thing.
Okay, but sasa won't you be curious.
Hey,
curious.
Yeah.
Hey, curious.
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 Curiosity.
Okay, want to be curious to know, to find out yourself. Than just kuniamini that nimesha kuambia ati, hey, by the way, wako kwa positive.
Of course, utaenda test.
Na nagawa huku nje.
Of course, utaenda test.
Mimi naona nisema ukweli.
Sasa, guys, utakuwa too depressed.
Mbona nende mjitesi?
Kari kolani kona. Zee ukijua. Heri kaya ukijua.
Sasa nikijua alafo. Long life.
Kena kwa roho.
Alafo.
Kueleka kama unaenda.
Iyo ni depression. Oda jepsi enyea ina dawa. Ni unaenda kujipimo kena kona.
Wepa tu.
So ukisha jua alafo. Kushiko na depression udedi. Najua depression kwanza inaweza kuwa bifadi ukedi. Kikuwe. Wendo kisinafaa kujua maza. Minao. Nikiongeanga na mayuti. Of course, watu wanasemanga hacho ndo ajira liyao ya ukedi na nini. Lakini pia kuna mgonjwa mbaya kushinda ukedi hapa.
Kama gani?
Sindio.
Yeah. Gonore ya mse.
Sindia gonore.
Atoka vidonda huko mbele.
Walai, mbona mnaongea ni kama
tunisikia.
Sisi tulianza na super gonorrhea.
Media
friends ni gani si ya super gonorrhea na gonorrhea?
Sasa wewe leo ni gonorrhea.
Super gonorrhea kwa haya stage.
Kama unajua kuna bread. Kuna
super loaf. Super loaf sasa. Kuna get.
Kuna bread na kuna butter toast.
Ni kama useme
lakini
butter.
Ni kama useme kuna jam na kuna bibi. Na kuna margarine yani.
Ni gani wewe na baba kwa hizo ma
Napenda Natel.
Hai, kwenye ni baby girl.
Nate ni unia se.
Natel ni bata, ni unitu aje.
Yuli ze. Natel, yue Natel, ni blubad.
Zi.
Na blubad ya chocolate
kwa hiziwe. Uja wana angalea na jio ni nini, cheki, iyo ni nini.
Nini yo?
Alipita pale neighbors, akona Natela, akona saatu.
Mina osiji ni nini.
Natela.
Tuulize sasa.
Hane waulize, margarine. Ni blubad pia.
Azi.
Kwa hivyo difference ya margarine, prestige, blueband, ni gani?
Nae ni msiana.
Kwa nimi ni kijana?
Msiana nafaa kujua hizi vipo. Sisi ni mtuza jikoni.
Kwa hivyo ndio tulizitengeneza.
Zi. Like nini, ndio mnafaa kudima hizi vipo. Eri mini kose
kujua. Umuona sisa wameanza tasubi.
Tasubi ya kazumba.
Male chauvinism. Kazumba ya kiume.
Mbona tujue na nini msijue? Kwani ya mwezi jua?
Like,
at least.
Mimi na hadi ukinisikia kana jua chakula, nini, vitu za jikoni.
Hata ujui.
Kwanza bibi zinakuanga in depth. Saa, unafaa kunidoubt. Jizo, mwanamke, unajua kuna vitu za jikoni, za mademu. Mimi na ukisikia nimejua ya madawa za ngombe. Hii ni dawa flani ya...
Ukianza kusikia sijui koriander, sijui...
Coriander ni dania.
Paprika.
Coriander paprika.
Dania.
Hizo ma shenanigans, hii paprika, hii mix.
Shenanigans.
Unalanga huu mtu anafanyanga cooking.
Ule Dennis.
Huyu mtu wa Dan.
The Dan
deal. Liga umo na Shreba.
Umbati. Nilisikia hapo. Mi nasikia mix paprika, sijui.
Ni paprika kweli.
Paprika. Wee, uwa mix paprika.
Paprika, yo.
Sijui paprika, sijui Capricorn.
Mina kiswajia kupika.
Machi. Machi moto.
Nyanya ulipenda.
Ni nyanya na chumvi.
Unapika chumvi.
Hizo zingine nazo. Hali ukieka sasa.
Pato ni wale watu wa kupika ugali na nyanya na kitunguu.
Sindia.
Atimisha maji moto na sasa amepika.
Sasa
mimi niko na swali kwa.
Uliza.
Kuna huyu dem ana date ameadate mse for 2 weeks. 2 weeks. Na ni ile story ya long distance mse yako Nairobi. Mwingine kwa Mombasa. Sasa usikii huyu dem kama siku mbili zimepita aliuliza aliambia yule jamaa Canada iko na therapist.
Mbona?
Jo hiyo relationship ya 2 weeks.
2 weeks.
Eh? Ya hiyo yako sasa.
Tulia.
Si ndio jamaa.
Huyo dem anadai iko na therapist. Jo hiyo relationship ya huyo mse.
Kwa nini?
Ya 2 weeks.
Kwa nini sasa?
Haya. Sasa huyo mse anadai huyo dem amwambie details hiyo details zote anaenda kumshow therapist. Zote kabisa. So huyo dem adai kumshow ile story. Nugget. So, swali ni, nini naendelea kwa ode? What's going on?
Labda kidogo ameona huu boy. Okay. Kuna very, very many things zina happen. Zinaeza kuwa ziki happen. First of all, anaeza ona huu boy attention yake hapati vizuri. Second, amedinyo huko nje. Anapata boy mwingine mwenye anambamba. Maybe mwenye anampea more attention.
Relationship ya 2 weeks back.
Like,
kitu nilishtua ni relationship ni 2 weeks.
Amegongewa.
Relationship.
Amegongewa.
Definitely.
See, haizi jua ni amegongewa. Really mean long distance. Nugget.
Sasa relationship.
Sasa unajua aje umegongewa na uko mbali.
Kwa relationship.
Okay.
Lazima kukuwe na communication. Like, mbona ukate kuambia boy wako nini unaenda kuendelea? Hata mnafaa kwenda pamoja. Kwa hiyo
therapy.
Lakini huyo mtu yuko mbali.
Maybe amecheat na ana feel guilty.
Ndio hiyo sasa.
Ana feel guilty.
Amegongewa.
Na ana feel guilty sana.
Huyu cheki kwanza udeme. Afai ku date. Afai ku date. Yeah.
Bana,
Acha tu aende through her mental issues.
First of all, clear.
First of all, clear kabisa.
Afanye clearance.
Akue tu sawa kabisa, mental health yake kwe fiti. Ndio a date. Because 2 weeks, haujajua mse.
2 weeks, maze.
Haujajua mse.
Na ilo kubisa, tu ade wa mse ya mkutani ya.
Hata mjamiti.
Mbibi hata mjamiti kabisa completely.
Mi acha niulize.
Unadai kwenda kwa therapist.
Cheki. Ushia gongo yao mahali. Usha igonga. Jika ujagonga, umeangusha mbogi.
Two weeks na ujagonga.
Kisikia kwa hivyo demu anongea mambo ya therapy. Uu demu, ni wale wa kuweka roo.
Kina kitu kwa roo.
Kina kitu kwa roo.
Kwa kia duwa hawa.
Kuna point ingine hapa
yukatu. Kwa hivyo therapy.
Kuna point ingine hapa yukatu. Atuja nini, atuja outline. Standards. Demanda kwa therapist uni rich kid.
First of all. Hey, as a cost therapist.
Tunafaku embrace therapy nowadays. Sababu.
Nowadays? What is the cost of therapy?
We need someone to talk
therapist
to.
20k per session.
20k per session?
Si 20k.
Ye ni pesa.
Unaonanga therapist?
Nafanya psychology.
But sasa ni expensive for kuona therapist, ndio.
For you, it's cheap due accessibility.
Okay, so okay, what to assume kuona therapist ni it's a like ni kama lifestyle. Udem ni rich kid. So, uboy kwanza anafaa kujitambua. Angalie kwanza yako bracket gani. Kama yeye afiki bracket ya huyo dem, achana tu na yeye.
So wazi date dem mwenye kuna doku kuliko?
Ami siyezi.
Mbona?
Iye weze.
Ata nipea mental issues bure.
Exactly.
Juu mnataka.
Hapo ndo utawenda kuona therapist.
Mina kule.
Actually.
Mina kuletea.
Actually, mina unaweza fanya.
huo therapist wako atafute therapist. Jua story yako sasa.
Sasa therapist akona anaenda kwa therapy pia.
Jua story yako sasa.
So don't have depression pia.
Exactly.
Therapist amesema hii issue yako haiwezi. Amesema wenda home. Mimi naona, unaona? To date on our bracket.
On bracket, financial bracket,
social. After the month on a door, that's kwa kadem kenye hivi.
Mama.
Ajek miani niko hao.
Kama dem ako na door.
Ajek yana gas. Kwanza alingia kwa hako na kuziza unekanga hapi kuni.
Kama dem. Si kuni mkuna tembea na ayo.
Unangelea kuni.
Mna tembea na kuni ukunje guys.
Wale uneza, miki tunakwambianga ni. Lona dikamo na chukua dem. Chukua dem at least kwa hako hivyo na do. Dem madi anaza kuspoil. Ota chukua dem wa yana kuangalianga chukua kejani. Na kuhiza, hey, yo.
Love is blind. Zii. Kisha penda mtu.
Minaona. Minaona. Love is blind.
Love has everything. With that money or without that money.
I have a question for you.
Yeah.
Nani alisema love is blind?
Iko kwa Bible.
Kwa Bible.
Ati Bible.
Iko
kwa Bible, si ndio? Bible iliandikwa century gani na sisi tuko century gani?
Kwa nyamaza
tu. Tuelewane, eh? Tuelewane.
Vitu zingine ni divine, eh? Vitu zingine ni divine. Lakini kusema kweli, eh, mimi sioni kama love is blind.
Nowadays
you
blind.
Love is blind.
Kuna factors.
Kuna factors mingi. Kaa kuna nyasha kwa hivyo. Mimi napendea tu nyasha. Kuna blindness.
Sasa wewe unapendea matako yake au unapendea? Si ndio?
I love the way you have a nyasha.
That is what we call fetishism.
Fetishism. Ndio hiyo.
Fetishism.
Love is fetish.
Mtianze mambo ya fetish.
Na hizo ni sexual disorders.
By the way.
Sexual disorders.
Zee.
By the way, mambo ya fetish, eh? Hiyo mambo ya fetish, eh? Mnaona je stuff sijui ati sijui boy ana ati sijui boy ana anapenda sijui vitu tu weird.
Kama makua hapa kulamba makua
hapa. Kitu kama hiyo.
Ama kulamba kulamba masikio anajaza mate.
Ameng'ang'ana na masikio yako ameuma.
Amejaza mate.
Msana mwa masikio, eh? Wewe buni ambie. Wewe mwanaume unazaje kulamba demu mako hapa jiwe ni fetish. Unaanza aje?
Ni tamu.
Unajua kwanza matumwa kwa demu leo ni chafu.
Ni tamu gani?
Si kwake ni tamu.
Tamu aje. Wewe hiyo ni sweat.
Unapenda nini? Unapenda nini?
Unapenda nini kwa demu?
Unapenda nini kwa demu?
What do you like?
Just spend my kwa demu. Nimekuzo unapenda nini kwa demu?
Demu.
Unapenda wewe upende nini? Unapenda
sikia nikwambie mimi napenda kila kitu lakini sipendi mapapa yake.
Sasa ndio nimekuuliza who do you love in a woman?
Kwa demu. Si mimi nampenda. Okay, ukiambia demu nampenda. Sasa si mnampenda yeye yeah,
like, sasa mimi napenda mapapa yake.
Exactly. Sasa wewe unampenda niende kulamba mapapa.
Imagine before ni come eh, nafaa ni kule mapapa yake.
Ai ai.
Wala
si mimi.
Did you see that? Excuse me.
Okay, I'm talking in a fetish way, eh? I'm talking in this fetish way, eh? Like, damn, eh? Boy, flani. Yes, kungusa kusa nywele yako, aski fiti. Sabo okay. Kikuja na kipara yako, Mr. Yeah. Kam.
Okay, sikia ni kwambia.
Kipara.
Nane i fetish. Nane i fetish, ilikuja. Okay, fetish ni kitu hiko. Lakini sasa nilienda kijijini. Pia kijamaa kwa kijijini. Naambia ai ni fetish yangu zile kulamba demu.
Mbona mwambie?
Na wanaambia nanga zetu ni kitu zijeki. Unajua fetish inafaa kuwa ni kitu wewe unajua wewe mwenyewe unasema aje.
Kimu demu. Pili bana.
Nasikianga fiki kama nimemlamba mguu. Ama kama nimemlamba masikio.
Mkonyo.
Okay, sasa in kwanza eh. Tebu Tebuka na to define ni word fetish ni nini?
What is fetish?
Fetish.
So what fetish, is exactly eh? Fetish?
It gonna three meanings. Eh?
The first meaning.
Something which is believed to possess, contain or cause spiritual, underline, spiritual or magical powers.
Magical
powers.
What is magic?
An amulet or a
talisman.
Hey, talisman ni meiona pahali kwa
talisman.
Fulani inaitwa from. Tumawe fulani tunakuangana tu
talisman.
Tukapings fulani hapo. Mm-hmm. Inakuanga au watu wamejipata kwa village fulani. Hiyo village iko haunted. Wako tu huko, hawawezi toka. The moment waliingia huko ndani walikuwa trapped. Then hizo talisman zinasaidia ukihang kwa wall hizo monsters guys, monsters hazitakuja, hazitaingia ndani ya nyumba,
monsters
na ziwarip apart.
So in short ni power something,
something,
it's a magical with, mystery with,
yes,
aya second meaning, eh, sexual attraction or arousal at something abnormally sexual or non-sexual, such as an object or non-sexual part of the body.
Non-sexual.
Makwapa.
Yes.
Kama makwapa, mapua,
nywele,
nywele.
Yes.
Makucha. Macho.
Ai, kona lambwaje
na watu
namba miguu bro.
Sim 5. By the way, kuna hizo mask 1, sim 2, sim 3.
Kilimani.
Sim 5 nasikia hadi watu wanabinyana makwa masikio.
Ni mvua, wewe mimi nilisikia, nilisikia watu wako na some 4 openings, eh?
4, yeah.
Hadi nikashangaa. Watu wanabinyana mapua.
Sasa pia
na masikio.
Amefungulia mapua.
Unadinywa mapua.
Wakabati. Aya, mapua. Alafu ya kwanza. Mapua na lazima upe.
Mapua.
Waku grow. Seme na sabi.
It's a source of income pia.
Kwa nukani meona mflani. Timajama kumbe nye mki grow. Pia kakisipa kwa kana grow. Mi kangwa kaku grow. Kwa nukani kwa 201. So, anga majama. Sasa, kimbao na dinyanaje mapua.
Surely. That is so unethical. Uncouth.
Imagine me ukam tuko mapua.
Eh?
Asinu jamaa.
Nafikiria
kama
jamaa. Wait, you jamaa.
Asi, me pussy is constant.
Yeah.
Pussy, ati patron niko mesema what? Superior. New pussy. Yeah. Superior.
Okay, I love that meaning, eh?
Eh.
An irrational or abnormal fixation. Hey, an aligned fixation.
I think
what is a fixation kwanza?
So as in akili yako iko tu hapo.
Haitaki iko tu hapo.
Akili yako iko.
Ukiona hii ukuta una mbao.
Vibaya.
Bwana ukuta
tena. Unakuwa
ndio
excited.
Yani you are excited.
Mimi naona kama watu wana confuse sana nini? Arousal. Arousal ni simply kukuwa tu excited. Kukua excited. Guys, I hope you learned it.
And it means a feeling or sleeping.
Yeah, una feel too fit.
A feeling or sleeping.
And then
it woke up.
Nice. Ah, zii, skia.
Ebu kwanza ni malizie.
Ebu skia ni kulizie.
Acha ni malizie.
Abnormal fixation or preoccupation or an obsession.
Let's dwell on preoccupation.
Yani ika preoccupation. Unajua occupation nini wewe?
Yani
occupation ni kama kazi.
Yani you're occupied to that thing.
So wewe uko preoccupied. Yani uko preoccupied to something.
Yani you are busy doing that thing.
Umependa hii jeans, eh?
But what is your preoccupation?
Niko single.
Yeah,
I've been single for the last 5 months.
That is impossible. That is so much impossible.
So nanijaji na ndio ni mbao nikikuona ama
rada. Wait. Let us not dwell on that.
It's something fetish. It's also a source of income.
Fetish.
Aye.
It's also a source of income, yeah.
It is.
Sasa pekam.
Kuna
sasa nikikulama ama kwa
pale Kilimani.
Unapata pesa.
Kuna story fulani nilisikia pale Kilimani. Kuna mse anaenda hapo hivyo. Ana unaenda pale hivyo unafanya vitu zako kama unakojoa ama unaenda jakumbo. Alafu anakulipa kama 100k.
100k.
alafu
unalipa
kudeki.
So that so, Kilimani after like kule manager wa Kilimani. It's a well paying job.
Wewe unasikianga
deni. It's well it's
yeah, yeah, yeah. Unasikianga ni kama
relief.
Every weight has been
it's a relief.
Check it.
Gotten out of your body, guys. You're feeling kwa
mimi. Kwanza acha niambie story, eh?
Guys, mdenki.
Kitu ni weird in that way, in a sense that kuna place juu ni Bible ama ni wapi sijui kuna watu wali kuna mtu ali tani misaya story
wow
jamani tanga kwa hiyo mali wewe mko skipe kio jama anasema nini hawezi kuwa Bible anaanza kwa Bible na mwenyewe ajui Bible kwanza unajua Bible iliandikwa na nani
ni watu
men inspired
men inspired by the Holy Spirit
kwanza anaanza kusema Kilimani kwani kwa Bible kuna Kilimani
lakini hiyo story ya kudenki na lipwa
Pia mimi.
Si nimekwambia that's an occupation manzi. Imagine unalipwa kujio
kama unaendanga choo kudenki. Sasa hebu imagine ukienda udenki umalize.
Na sisi wenye mesota comrades. Tuende tukadenki.
Kwanza tunaweza panga line hapo. Meja hapo
wewe. Unadai hiyo pesa 100k.
Kudenki moja.
Sasa mimi ningekuwa bilioni.
Swali ni
Hata inaonekana unapenda kudenki sana.
Uko na points.
Swali point ni mwingi. Swali ni after so umedenki, hii denki yako inaenda wapi?
Yeah. Inaenda nayo. Baadaye anaweza ipeleka kwa baharini.
Because we no. Kitu tunaona something that comes from my body, of course iko na source yako.
Okay.
Your natural source.
Your what? DC ama?
Okay, tu tuseme iko na powers of your body. Huyu mtu for him or her kukulipa 100k. Nini yo yenye ameona? Nini
anagain
from your body?
Na sasa ni waste.
Na ni waste.
Sasa I think wanapeleka pahali.
Maybe kuna powers anagain from it.
Yes.
Mimi nikimaliza onyeke nini yango kwa pepa ama kwa kwa jag. Mimi kwanza na denki kwa jag.
Yes. So the point is
onyeke nini
denki unaacha hapo. Ndo unalipo.
That is the contract.
Guys.
That is the contract.
Heri ubebe mdenki yako, uende nayo.
Niende nayo duka
yangu. Lakini sio wewe unaacha osi lakini.
Taki sio unaachanga kwa choo.
Sasa hapo ni kwa shimo. Siwe mix na nyingine.
So mtakuwa wengi ama
like skia.
Mko wengi. Hapa tu ni wale watu watiko wengi, tuko wengi.
Wengi
mazuri. Sasa ukidenki kwa choo, sina mix na zingine zile ziko kwa shimo hapo. Ama gaji, ama huu nendanga na
hako. Hauta jua hako specific ni gani.
Hauta jua.
Zi. Lakini ifai kuwa. Na jamani wa Nigeria. Anena adinkia.
Nigeria ni wachawi.
Unaweza roga huka uke majaka.
Uta indiki tena.
Wate mabidondo huko nyuma.
Aki. Baite wei.
Usidinki ovyo ovyo. Sifiti.
Hei hata kama ni hiyo 100k. Chini tukae bila material thing. Let us just...
Sae money rules the world, man.
I know.
Sae mtu, mtu ako...
Kila mtu tu.
Ako, pesa, ako, pesa. Ako one. Adendi akiwa mayangu, but I'm enjoy.
I know. Mi personally, una cheki, naona aji, sisi Gen Z, naona, sisi sando tunaishi life, as in, had to worry about our future hivyo sana tuna worry about today na hiyo ndio fiti
bwana
mental health fiti
is both your
worry about today live alone tomorrow
kitu inabo
tomorrow is not promise
kitu inabo about maybe life or anything ni unaweza live a perfect life alafu uende tu
I know unaweza hata ukaribu hivi tu ku achieve goals zako uko a step away
tuseme mtu kama ameku offer job opportunity but sasa anataka seke tena akupe job maybe unataka kuwa CEO fulani but sasa the only thing that limits you and that CEO scene
is
ni kumpea but because wewe uko moral upright utakata
alafu tu watu ukakata udedi tu hivyo.
Ama ukose tu hiyo job, uende tu uteseke na utaipata job nyingine. Such is life, you know.
Alafu kuja ujeka point ya
ndedi.
Unajua kidedi ya
uzi. By the way, si poa.
Unajua uzi recover from death.
Tunakuanga tuna maplans mingi as human beings. Tunasema, mtoi wangu nitamlea akikuwa mkubwa after hii yote nitapata mwingine. As in, then after some time una dedi, unaacha kale katui kadogo. Unaacha tu kale katui kadogo alive. Yeah, unajua by the way kama life by the way ingekuwa inatupe inatusho Sunday time unadhani tunge concentrate on us tungekuwa tunaangalia tu pale tunasema wa guys I'm almost going let me prepare myself najua hakuna kitu hapa watu every one of you anaogopa amuogopi death lakini mnaogopa how you're going how it will happen how it will happen si ndio
mimi tunaogopa ni kugongea
dare ben pia
daddy kudaddy ta daddy sasa yani kufunika shua si ndio kugongewa ni mbaya kwa story ya kugongewa mimi niuliza aje okay mimi place naishi okay naishingi
mshomo
kwa nani sisi mshomo kwa mnateseka mshomo mnateseka fuck it mshomo hadi mnakanga na maneighbor
mshomo ni wapi by the way
nashangaa ni baako ni mganga
place nyingine mbata
hukuvi
karibu hapo kuishi mshomo bwana
mshomo ndio naweza amka kani baako ni mganga
za kumbe mshomo
by the way huko Mombasa kuna kwanga na uganga kweli hivi vile tunaambiwa unajua kuna masiku ango yangu alivanaishi Mombasa anatoka tu nje hivi anapata yai moja imekuwa isaidi yengine isaidi ya mlango kuku siji kichwa ya kuku iko hapo
iko
anatoka anazipiga tu mateke anaishia by the if you do not believe
acha nikwambie story
it will not happen to
mama mheshima mshomo kwa
msema
okay si mambo hata maji hata huko nyani witchcraft iko all over Kenya
are you sure umeexperience
mimi nimeexperience at first hand as I explain everything.
Kichawi chawi. Mimi hata ama waende mchawi.
Mkinilipa tu hivi. Nasema kila kitu. So, kuna dem fulani best yangu. Alikuwa ameanza bize. After some months, kuna best yake mwenye alikuwa na kujanga. Like, ushaona ule mtu mwenye umeanza kitu. Tuseme kama tumeanza hii pod. Lakini kuna mtu anasema ah by the way ipo dai bambi simwache tu
nani huyo mtu hapo
nasema yani one of the friends
kwa
example one of the nani hapa
for example alafu kuna one kuna friend outside
sister outside
anasikiza ipo alafu anasema ah by the way ipo dai bambi simwache tu mnajiwaste simwache tu sasa wewe because wewe uko na umeona future umeona this is the thing that I want awezi acha because you have a purpose in life. Umeona kitu ndo unafaa ku. So as you progress sasa kama hiyo friend yangu anakuambia akafungua biz yake fulani hapo hivyo. Ubisaka anashinda like story zake ni za ku. By the way kama kitu inakubosi kama you make profits funge tu. Like funga tu kitu nini.
Afunge nini sio.
Afunge pizza sasa afunge
hiyo biashara.
Lakini mse anasema hii kitu probably ni first month haizi peak instant unajua business linakuanga haizi peak instant so acha mimi let me just trust the process itakuja kupika lakini sasa ubest ya kitu ako always ako on the negative funga biz business yako angalia mse fulani yeye alianza one week unaona bila ame success ame succeed msi akakuwa tu na ile moyo azimi siwezi funga biz. Hey, after the one month hivi akakuja kufungua shop yake. Napata msi amedenki hapo kwa mlango.
I swear.
I'm saying a dengue coming.
Mlango manze. Sasa it can get worse. Acha hata kwa mlango it can get worse.
Ana dengue hadi ndani.
Ndani. Sasa kitu ina. Kitu ina shangaza.
Sikia sasa nikwambie kwanza.
Pato.
Naona msame dengue kwa mlango. Siti ame dengue hapo. Nikao msame dengue
kwa mbunge.
Akabeba hiyo dengue.
ndani alafu akaichukua akaenda akamwaga kwa mlango wake
alafu ndani aliingiaje
ndani ya
sume wewe kama shopkeeper umefunga mlango yako umeenda home kulala ukikuja kufungua asubuhi pale kwa entrance ndani ya mlango mtu amedenki ameingiaje
na ulikuwa umefunga
umefunga
na mapadio
obvious yes umekuja ukafungua ukifungua hivi denki
so that is what you call witchcraft out here.
Okay, aliingiaje?
Sikudenki ni kudenki si lazima.
Okay, sijakataa lakini ameingiaje?
Bega ameingiaje pato?
Sasa
alifungwa. Mlango haijafunguliwa
ama holi mkosea basi.
That means there is power behind that by the banana. Mimi siwezi.
Sasa power ni uchawi.
Oh, come you do believe in God.
Mm.
Kama you believe in God satanako. So that yes. Means that. Hmm. That means that that kama power za Mungu ziko, power za Shetani ziko.
Mm.
Sasa power za Shetani.
Sasa hakuna venye unaweza believe, hakuna witchcraft na una believe.
Ati power za Shetani ni kudenki.
Sasa ndio sielewi hiyo.
Kuna hii ukiangalia ipo hapo nyuma. Kuna place nimesema kuna some sources zenye atuelewi kama ile mambo ya ati una denki alafu mtu anakulipa. That means that kuna
there is something
isos being yako your soul eh? Kuna some source ina generate that maybe it's linked to maybe waste kuna kitu fulani sijui student explain but maybe kuna
lakini na kitu nafaa kujua ni
okay
asla mimi naona jua kuna shetani juu. As long as kuna spirits, of course kuna spirits zote. As long as kuna the Holy Spirit, that means pia kuna the bad spirit.
Ama
kuna yu unholy spirit. As long as pia kuna chrome, unajua chrome pia ni spirit.
Kuna whisky na chrome.
Pia kuna cake. Sindio, zote ziko hapo.
Ati kuna cake. Weak spirit.
Funny cake.
Weak spirit.
Hizo zote ziko. Lakini kitu okay, mimi na okay, huwa naenda church ndio. Mimi naenda na church juu najua kuna Mungu. Kilizi mambo za spirit. So, mimi siamini. Msaki ama kudenki si matako yake ina denki.
Mimi naona katu Kenya.
Okay, bwana denki kwa
mimi. What you believe?
Hakuna jambo kwako.
Is what inasema kinganga aje. What you believe is what become yes. It's what you get, sindo? What you believe is what you get. So for example, ukishaamini ati narogwa,
nafanywa
nini?
Even so you believe on the Monday.
Yes. Lakini ukikosa ku believe guys, let us just believe in God. Hiyo ndio simple tu kufanya. Let us choose the simple way. Let us just believe in God. Hizi vitu zingine za dunia anachosemanga everything under the sun. Inakuanga fleeting pleasure. Fleeting pleasure. And hizi souls, hizi mamwili zetu. Sinuwa tunazia changa tu kuchini. Pato. Yanda kuchuna tu hivi, unanipiga kofi.
Sindia.
Ati juu nimeumiza flesh yako. Badilo nipe isa ingine nipige.
Ayo kwenye. Na mili kuwa unichona, alafu ni kupe ingine unichona.
Yo, nono try flesh yako tutayacha kuchini.
Lakini si sahi, mindo niko nao. So mindo na ichunga, sindia.
Eh.
So na deo ichune hapa. Ichune hapa pia.
na wewe sija kuchuna. Inafaa ukinichuna hapa, pia wewe unanipenda kuchuna. Ya kuchuna yeye yule.
Alafu
si ai ndiko fiti, mbona wewe unabaki kunichuna peke yangu?
Niulizaje? If you are dating, eh? Alafu uoe your spouse. Are the relative entitled to your money?
Aye.
Like sasa
si pesa yangu ni
like sasa uko na msupa. Uko na msupa bado.
Msupa mabibi.
Mume wana sasa. Mm. Or maybe ni bado ni spouse tu, bado you are engaged. So yeye ana feel like unafaa kusaidia familia yake. Mamaka kwa mgonjwa unafaa kuchip in. Babake akiwa nini, mtoto maybe brother yake ana school fees unafaa kumlipia kama hizo.
Sasa
should it be necessary?
Mimi ni mama, mimi na mamake ni wapi na wapi? Mimi na date mamake ama mimi na mdate yeye? Mimi sijui mamake.
Kama if you have the ability, just do it. Kama ni
kusema are you entitled?
Kama uko na you're not entitled.
So it's voluntary.
Wewe umechukua tu huyu dem.
Ni kama voluntary.
Ni kama kuchukua good si soda. Mm. Unailipia ndio ikue yako. Mm-hmm. I think hivyo ndivyo.
Basi sasa kama ishakuwa yako. Okay, sasa hii soda si ishakuwa yako. Ni yako kwenda.
So kila kitu yenye inamu involve.
No.
Pia wewe.
Acha nikueleze. Nishakubaya hii soda.
Eh.
Ni yako. Shika hii soda. Mimi nimekubalia hii soda. Sasa wewe ndio unafaa kujua utafanyia nini kama utapea mamako. Kama uta, but ufai kuniambia shida za hiyo soda. Ndio. Ama aje. Mimi nishakuwa acquire you are my spouse. If I'm giving you 30,000 babe, shika 30,000.
Nijua vene tafanya nao. Jipange,
kama utasidia mamako, utasidia brother. Lakini siku kuja kusema, babe, babangu ni mgonjwa, no.
Lakini si babangu ni babako.
Uwe ni babako, si babangu.
Ni baba yetu.
Baba ya nani, kwa sina wangu?
Sina wangu. Si baba yetu.
Okay. A point that my father is sick, uwe utasidia?
Yes, of course, I need baba yetu. I will provide support.
Okay, yani ni mimi.
Maumi.
Sasa unasikia.
Okay, ni mimi na wewe.
Mentally pia. Mental support.
Spouse, it's me and you. What I offer, use that offer to help your people. We see try to chukua hii offer yangu sasa unataka kuigawagawa sasa. Ati sasa kuna neighbor wetu ameumwa na nyoka.
Why neighbor?
Si ni part of your family sasa.
Family. Sina kama ni family si ni baba ama brother. Mimi siwezi kaa hapo. Bwanangu ako na do na brotherangu yuko shule. So of course I will ask him.
Si ni brother?
Ai, wewe unasema nini? Sasa kama nakuja.
Nakula nani?
Nilipia brother hapo coffee.
Nakula nani? Nakula bro.
Sisemi ati umilipie.
Nakula nani?
Kwa nakula brother.
Nakuli.
Asinasema. Asin, if you have the ability.
Date nani?
Why not chip in? Sisemi ati chip in forever. Kwa maisha yako. Chip in hiyo time tu. Hiyo time yenye tunakuhitaji. Just that once.
Is it a must? Voluntary?
It's not a must. What do wafanya kenye wanataka na duwe yao by the way?
Utanipenda bado?
Bado utakupenda.
Amerudi light.
At last,
manze.
Wamekubali leo.
Manze, wamekubali.
Kwa hizo siku zingine tukubali nje?
Manze, we thank God. At last.
Finally.
Leo.
The woman has gone down.
Leo. Amekubali.
Sawa.
Cheki pesa yangu sasa mimi nikiwa na doa yangu.
Ngawe vile
kiana. By the way, unajua doa yenu ni yetu alafu doa yangu ni yangu.
Sikatai.
yangu ni yangu pia.
Basi usinichukue kwenu, usinilete kwenu.
Wesi, okay, si wewe na gongo. Yeah. Si na gongo huko nje. Yeah, na mimi si wasi gongo.
So mnadhani tuziwa gonga, si ndio?
Zee. Sasa si mimi sikonge, si kugo. Okay, mimi si gongo.
Gongo polite.
Cheki, inabatishia kupigasha. Hii story nenda kushika. Nasema aje.
Bamba.
Jamaa sema kwa nani za kitabu za kofi.
Bebe, if you can be able. Juu utakufa tu achi hizo pesa hapo. Utaziachia nani? So if you have the ability to help someone, just do it. Just do it.
Sinaza mfumu, ndio mdendako.
Anyway.
Okay, mina feel kama una date dema. Kama una date dema ama boy na uko na uwezo wa kusaidia. Wewe saidia tu. Because huyu mtu wako problems zake ni zako.
Yes.
Like you are not entitled but kama unaweza saidia. Just help.
Yeah.
Cheki. Problem za demu wangu ni akonja, ajakula, anafaya kuenda nini, anadela kuenda salon.
Babaki akua mgonjwa pia ni stressful kwa kia.
Imagine.
Haikuhusu aje.
Imagine pato, babaki ni mgonjwa, maybe amelazwa.
Si endo osi.
Alafu unamuomba. Hata hezi kupea fiti.
Sasi sure. Babaki endo osi.
Bata nado.
Si.
Mbana nado.
Si ana.
Kama mtu ana hana.
I miss that. Mbona ana do? Okay, ana do.
Mbona sikuwa na do?
Mpe tu, kama uko nayo, that is.
Sasa ni, aya, hiki tu
ni kama ule kiwete mwono nanga pale kwa barabara.
Mm.
Si lazima akuombe, hey, bethe, ona yungu yungu mevunchika, nipe, please. Zee, kama unaona, he's worthy, tama she's worthy.
Mm-hmm.
Patiana ile mbao.
That's the only mbao. Sani pia pia mbao.
Mito ni coach, man.
Chike bamburi.
Isa asa.
Aki bamburi.
Masa lake ni masa.
Wow.
Masani ya bamburi.
Wow. So.
Tukana na next week, man.
Yeah, guys, it's been real. Thank you for joining us. I've been... naitwa Fei.
Aki Fei.
Na batu wana jilanga tuwe kinebea ti Aki Fei. Everyone just says that Aki Fei wewe. Kwa nisi udu nini ndio msemi Aki Fei wewe. What?
Patana next week.
It's been real, guys. Na wapenda.
Ah, mimi nimeesa.
Wapendi. Kutishebu.
Mimi nimeenda.
Kutishebu.
Guys, kutishebu.
Mimi nimeenda. Ni usiku, by the way.